Nogas eta tiluru Ramadan hitande ujinere ete mere na ichapanna ejoy e gitirki annabi jumeden majam tabiti domo burnado tagli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga galure makka fa gobirni wal madina dum man boya di kalkal be didi lewru nayabru hitande ujine didi e nogas e tati miladiya annabi Isa alaihi salatu wasallam hidde en fa ayeso banowa da modibbo jumeden Sheikh Dahir Usman Bauchi edo ayira omtol
Allah min ngontoma Allah jafoda min jafoda faroje min jafoda modi min Allah jafoda modi min jafoda jibbe wurbe erobe maade sofobe Allah wonana min fi ani mallita min do goyobe ani sendina leddi min jippina min barkaji maada yemra min ngontoma jippina min jam dina min imana ko ami dina min dina ami dina min jole ami erobe ami dimbe ami dimbe ami بينا كرجل رسول بني فبرك النبي صلى الله عليه وسلم اللهم 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 بركة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الفاتحين وعليه وخاتم الناس وبن أصلك هذه الأسرة المسلمة لله دين الله سبحان ربك رب العزة ما أسلنا سلام الله وسلم الحمد لله إن هكذا خير دين إلهي رحيثنا إشار دين إلهي ربك النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jotta me Allah jabu du'a jotta gogo amin hewti jamdi jetati e min tire wore wakati on bonde on mo intajonde on kedita taskaram fago kubaruji bo yaran agogo amin yago jamdi jetati e minti hon sappo e joy hakadibo min maimuna ya hamani taminta on labangal idabal haon ke ita taskaram wazulewru sumai iga hunduko malami bagudo wazulewru sumai yarata agogo amin yago jamdi jetati e fetire haon tami heditigo tafsiru iga hunduko Modibbo Jumeden Modibbo Umar Zango iga julurde maunde de Zango Foundation ha yola la mordeji haul Adamawa kanka bora ginirta taskaram jamin de jamdi jetati e minton chapan je e jedi dito jomira Allah moni min daldan on e kudrabe amin edem gal nasaran kore kambe bo habe ngadana on taskaram je mabbe kuptudi wakere fulfulle tammi lortago de jamdi jetati jamma hande be taskaramji kadi bo kuptudi to jotta kam se on mo ina jonde on ke ta taskaram fago kubaruji der kubaruji Nigeria on tammi heddi godo ardido leddi Nigeria tammi yaldirgo ha lamar honnol ardido leddi buddo famdugo tubi ha Senegal der kubaruji Africa bon tammi heddi godo Ethiopia ma Abyssinia fudan mufta goji abe lesindin wonbe Arabi Saudi leddi jenindi den on keditan kadibo do kippe iga do la natini chimaru leddi Iran ha Syria jotta bo sey kubaruji din ifu maji horejo malam do lam horejo dental ECOWAS lati do bo lam do leddi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yeso do sedda o yillan Dakar la morde leddi Senegal gam o yaldiro ha hunnol ardido leddi Senegal keso Basiru Diomaye Faye sauroto ardido leddi do ko larani sakol kubaruji ajuri ingilale wi'i Bola Ahmed Tinubu manni o yeldran hautade be kodira e mako ardantobe les e dental Africa hirnange jeman kadi ha yeldirgo ha lamar kaman wawano be bawo ha jahangal galni hauti on be minister Joyasi Lesdiku les Nigeria ambassador Yusuf Tuga e na wobbe mawbe hinder gollobe gomnati o tammi warta gonde leddi di inde yake de be timmini lamar kaman do fu Turtube sappo e go'o mahallube sappo e go'o be balbe mabbe fu nattinama haji Katsina ena Zamfara wela wala du hirna leddi Nigeria der kubarol gadanangol jungo tumbal jokoniyankobe leddi Nigeria ma guddingol iga koniyankobe beni ha gollobe deppinobe fitinaji haji ha Zamfara man wi askari en hippori sangere badawa en man woni les horejo mabbe Hassan Yantagwaye ha hukuma pamara tsahi den bo tati der fasobe ben be fu mabbe be barama haji haul kasina bo askari en man 143 be fasobe ha kawo kuka shida ha tafki e gidan sirajo be na cita keshi hajetato der mabbe fu marama halamurde soje en leddi Nigeria man besde kubaruji be wigo be don jinni dande sanne sanne higo be fidi hallube ben e hebana ummatore jondi jam ede ende kubaruji Nigeria on waranta on igado wakere fulfulde su radio kongol Nigeria Abuja hukuma honol musle EFCC andini be wigo be tidan hedi yigo be sendiri ummatore be kude kallude sakkonta ma wadgo jamba doko larani daddal matotiral horejo hukuma ga ola ulu koyede hanko on andini kaman yakede be ngadi no mobre je waitinol koy ummatore doko larani batte wadgo batte jamba go himbe doko larani daddal matotiral dum wada ha Nigeria lamurde ha Abuja lamadi leddi Nigeria o wi EFCC manni be don lorni hakkilo sanne sanne der lebbi didi di mando ha do ko larani kude fere fere ngam o wi to nunteteno wodi gomna en bo dido kambe man funi be jara ma ha yeso hitordu ngam tumire gume be dulmal jawle gomnati hara gare man o barri sukabe do be daya wadgo aibeji ilandi nandini be jambago cede himbe hado daddal matotiral ngam hawi goma ko dum hitete be kitanauka kalamu nangira e aibeji difu kampani wa sendol jari hitanan terkiali di Nigeria TCN andini be wigo be don hakilina jotaro dadalam terki mahotia jungo mape ngam yigo behemani umatore jairi hite lantarki bano mara haje horejo sakol kubaruji JTCN man madam ndidi mba on andinika ya kende o andinano ganudi igoti di ngide te bana kuhauti beso ende gaz ke dum jai naftirta be indiji dum sendata hite lantarki handele di Nigeria obezi be wigo ganudi fere fere bengida tabana kuhauti be wannan gobe are mabe bana jamde mabe ndere ha do date non bo be don mo itina nokkuje fere fere dum man on wadi kadi sanadu so ende hitilantarki der balle do den o wi be don hauta hore be gomnati yigo be hebi tatal hurgago so ende hitilantarki be gontiniri ha der leddi Nigeria dental machine ken leddi Nigeria andrangal e kan noditri ardantobe leddi Nigeria do be tokka hollugo adila ko ha ardugal mabbe be ngadi mabbe bolwi halaka on yake de be ngadanno lamar machine ken je ista je hita derende konden do hawi gum non der ngor ka fere bo kadi ardantobe wajino be dina masinki en man noditri do wazobe tokka lornago hakkilo hedi andingo be kulol Allah be sottina hakkilo jima be do ko larani kebal ngel dunia be bo janitare bishop jay dental anglican diocese reverend williams mo walankere ibadan williams ala de kungbe kanko on halika man ha lamar ista owi lamar kado lamar on ka lorna ta kilo sanne sanne hora ekito do janginol annabi isa alaihi salatu wassalam to haro madi aragare kubaruji Nigeria to tabosemo inon jonde kadi kediton kubaruji Africa ina duniyaru. Lady Habisinia ni der lewru ndu gonde do be fuddan wartirgo jabe lesde mabbe da gibe halidi canindi Arabi Saudi minista jo hakilinta jar galas lesdi ku birku Britukan Ayano on halika o wi'i kugal gal fuddama no iga hitande ujine didi e sapo e jetati den bo o wi'i kugal gal titan himbe nati be der gannudi e chadele ha Arabi Saudi minister John andini be wi ko dum tabbitinan yigo ben man be gartirama den bo be fuma be horede ha nokkuje mabbe de aslije Mr. Ayano manni o besdi be wi go kujeji di be huwata bawo bade wartirgo be manni hauti on be jo ingobe habe ngoni man den hokka be cede de be doggitinrta kode mabbe e laruji mabbe de hande e jango be bo fuddol sana'aji di be gurdorto be man Ardido leddi Rwanda Paul Kagame darnama do darnde tefo ardugal lesdi ha cubidi ngadete ha leddi wondi Afrika fu nangeri jam'iyya Liberal Party bena jam'iyya Social Democratic Party jam'iyya jilundan koji be fuma bani be kauti hore be darni Paul Kagame mo jam'iyya RPF hatiful ardungal leddi ha cubi be tammi wad goman nonnon bo wodi kabbidal hakkunde jam'iyyaji goddi bana RPF man bena PSD habe do huda wuttudu be wuttudu Paul Kagame manni o lamino ha buri dubi sappo ko do lama ha der leddi Rwanda nonnon bo o nyami jubi der hitande ujine didi e tati be hitande ujine didi e sappo be na hitande ujine didi e sappo e je didi be ko dillini gebe chapan jenai ha cubi di chakkinaman Rwanda tammi wadugo cubi ardungal leddi be na cubi majalisa be nyande sappo e joy lewru July hitande ujine didi e nogas e na hitande rende gonden do himbe kipede Israila yari hado nyibalo jimaru Iran wondu lamurde leddi Syria Damascus oni wadi sanadu wade imbe hawigo sare sakol kubaruji je gomnati konyan ko be Syria manni andini be wigo pirowal kono je Israila man diti nyibalongo ha dum sakkini bomji dedei bana jamdi sappo e didi agogo leddindin nonon Syria man andini be wigo kadi balmidini hadi cakkina ha der nokkure de wadi sanadu wade himbe den bo nawni wobbe fu wonbe ha der nokkuyel ngel ta dum yodi ragare kubaruji Nigeria e kubaruji Africa ina di duniya ruju tabu se on kedita rahotoji amin rahotol aranol ni rahotol aranol sadatu Usman Ubangari windini min gol wi'i dum andini be hiwigo leddi Sudan on buri margo hijirbe mabo sottini be ha calaje mum en sabo fitinaji e sonde de ende dar hotol Sadatu Usman Ubangari
Hukuma hakilino wakude mballa njoka kama jali saru mwagales de duniaru osha. Suditi wigoles di Sudan on huwanta yeso herdudal hijirbe ha duniaru. Rahotoji maboku baruji dentangal bezditiri e wigo. Junta doni huwodi hijirbe kuhewtata milion jego. Donjodi ha inaje fere fere hander ya jirka les dinin. Dudal hijirbe beni bezdi dudugo hander loru disemba rawani. Haya kende dumhabdata na dugo are mballa njoka ya goto matore hidobe e gannudi fitina jontani Sudan don jogi ililal lesdi burduni dudal dogube igata e mabbe do sanadu konuji seni are mballa wawata yottugo ha inaje godde ha ijirbe ben goni do kultural siyahrento e wujjuki jawle ummatore e mabbugo labi matotiral e soinde chede kewde hautade e soinde are kutinirtede de jami en ben naftirta Sadatu Usman Ubangari wakere fulfulde Radio Kongol Nigeria.
A jarama Saadatu Usman Ubangari on kediti be rahotol ngol jotta bo sey mi lartina on burdidi nder kubaruji di on artino on kedi iga aran. Baruji Nigeria on heditino do ardido leddi Nigeria Bola Ahmed Tinubu tammi yaldirgo yeso do sedda o firan yago Dakar la mo leddi Senegal gam o yaldira ha mobre lamar hunnol ardido leddi Senegal man lati do burdudo famdugo dubi ha lesde Africa Basiru Diomaye Faye. Der kubaruji Africa bon heditino do Abyssinia malesdi Ethiopia fudan oftugo jiabe lesdin bur be dudal mum en hewti ujine chapan jeridi jodi be gannudi ha der leddi Arabi Saudi den bo be dokkan be are balla gam be wallito be fuddo ya sana'aji de be gurdirta e man den on keditino bo do kipe e Israila yari do chimaru Iran ha leddi Damascus lamon de leddi Syria do wadi sanadu wade himbe be bonawnugo wobbe to hado mi addira gare taskaram fago ko baruji fajiri hande. Tabu wakati on don mo intajonde on kedita wajule urusuma iga hunduko ustaz malami Abubakar Bagudo ustazu tafaddal.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana wa shafiina malik ya muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd andirabe jilbe to gondon fu non sun nango dina islama kangonta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh andi de Allah jabi mi ha yeso dango en bayanu do wetene shanu jokol sumayre modi boy kada o ramadan la yajibu alal faul kada o ma afdarahu sa'im kadhalika fatu bal yajibu wujuban muwassian bi ayi waqtin wa yu'addi ma alayhi duna ziyada atako ya neddo ko ya wajibu dole sai yawni yobugo den amma neddo yawna to accu fa sumaire godon wara to lato do goddo do goddo modi boy bal yajibu dulati ke wajibu wujuban muwassian wajib lati dun feci dun fi ayi waqtin ko dume lokaci yu addi ma alaihi duna ziyatin dun ko ndoda ne makko ibadun walaysa alaita tabu fil qada'i wala huta fariqu to en ko lati ina dun yobe hane a sumeje sappo ye seto a ko a wada gadda hande jango jobuda gadda hande jango jotuda fa jottina wala huta fariqu o hebi o senda fa jama'a salasatu ala annahu la fidyatu alaihi idza akala qada wobbe kan ya ay o nyanata indo netini jobol golen la ramadana muqabilul bi uzrin amma ko lati odi uzur godo amma bi gairi uzrin fa inda hum yakadi wa yufti en do kan do en ni do en do yobai dembo nyanna dir kongi modi be fere fere wa izama to alayhi siyamun sama anhu waliyu en neddo mai wonde sumayere jobol sama alayhi waliyu to sai latido waliji makkanun boyoba latido ironai neddo to ironai wato yobai dume yobai dungo anan anda aronai neddo in o tokke sumere amba yobanai mo ala raji do kongol bangungol tebbingol wa qul wakila bidi imul wali an dembo do en bo latido ranan mo kannon yobantamo kan watta ko dume ya bandira juldo anda wigo fado en ko ate fu goddo non ko yida ko anda wigo bo dun tokke tilde wada dun wodi nyalomare godon mawne der lewru sumaye kan wala yitul qadiri ayhi abdalul layali sanatan kan woni jemmaade bonde fu jemmaaje der do dugol wa yasahabu talabu hafil witri bin ashril awakir walaysa laha yawmu haddadun wata yitul qadiri don ate faydo nanga wadugo dewal der balde sappo ragareje der ragareje deden nanga tefugo nanga wadugo dewal amma walaysa laha yawmu haddun yataki ayni nyande de to gadiri wutoto a wala sai nan ga wadugo fa Allah wada potudira e majji in kana al-jumhur ala anna halatu sabi wal 20 wa qiyamu ha khairu min alf shahr wabbe mogal modibe a nyande no gase ji lewru ramadana inandi banon to koida fu nan gani wadugo dewal yalmaje na gareje wa min alamati ha do alamatul qadri tulu ishamsi saba sabihataha bayda ula shi'a laha alama ya nanye wurto subaka dembo late do enni dun wonde nema dun labitar wala nange wula alama dalatu kadidon don amma Allahu alamu Allah ka andi ne ani ko yida ummo nanga dugo nafe den nanga turago Allah ya fu ya kode fa fu dudule nyalo maden den bawo den wodi dewar ga etengal balde sappo ra gadeje lewru sume ko ete itikaf ayil zumul masjidi wal iqamatu fihi kan wonna tuga julde tabore julde den den dem bo jodo der turago Allah ya fu ya kode fa fu dudule nyalo maden den bawo den wodi dewar ga etengal balde sappo ra gadeje lewru sume ko ete itikaf ayil zumul masjidi wal iqamatu fihi kan wonna tuga julde tabore julde den den dem bo jodo der maada wiigu aya hay gada dewal e julurde e balde ragareje den den sappo yoda julurde nanga wadugo dewal dem bo sanata muakkadatan bil ashril awakir sunnata muakkadatan sunnanu lati dun ko sambidini der balde ragareje den sappo de lewru sumayre mana bo lewru ramadana sunnana mustahabun fi gairil ashril awakir mustahabun kanum bo der balde lati de hana sappo je ragareje ko hoyo addi fi ayi waqtin neddo wadon ko dume wakkati ko yitta lahu islamu amma lato ni o juldo dembo o senditira hakkune gonga e fewre dembo o seni minal janabati wal haidi diga janaba e haila wan nifasi jijan beyo do en kannon won ko yida shardu wadugo itikaf tiggago jidulde kaw itikaf neddo tiggo ton jodo nanga wadugo dewal gal en yata wada goddon ko yasi yata bade mun yata goddon sai timmini balende wadi alqawli jotto julurde arkanu rukuniji den den di itikaf arande ni ya gada ni wadugo itikaf rukunol arande wol non kidabo bo wal mukusu fil masjidi jodaki de julurde la gairuhu wa an yakun itikaf fi ayi masjidin a itikaf da to kodo julurde non wal maratu ta atakifu fil masjidi deb mai wada itikafu de julde kama haddasa li zawjati nabi sallallahu alaihi wasallam do ko fi de kore li sallallahu alaihi wasallam fa in sa mutakifun fa hasanun kan godo itikafu sumike dum wodi sosai fa illa falasun alaihi dum wato wakati do dum wada hala non in lewru sumay banen fa fi sahih al-bukhari anna umar radiyallahu anhu nazara an ya takulatan lailatan fa amara hu sallallahu alaihi wasallam bil wafa wadi alkawali go ya hay wada itikafu nyalo mare sai la sallallahu alaihi wasallam umri mo ya umar sun da wadi alkawali go gada itikafu ma da faji lulde wala waqtun lil buruhi amma bi sha'ani al ashr al awakir min ramadan fa innahu yadkhulu qabla al ghurubi shamsi yataki da wakati amma ko idani yeso nange muta umuda jahana ta julurde nanga wadugo itikafu don kannon ida iga mutol nange wakati mutata fa a julurde a watata kade sai jango ko balde tati ko balde nayi funo gadda itikafu de non latingal tembidingal galbaraja wal mutakifu mustahabbu lahu iksaru min nawafil ibadat kado itikafu de yidi mudun donna dewal wadugo nafe min salati wa tilatul qur'an o wada nafila o janga jande alqur'ana wa tasbihi wa tahmidi wa takbir wananga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar embo janga alqur'ana wa ta'allamul ilmi wa yadkhulu fi zalika darasatul ilmi wa istizkar rubuta sir wal hadis ila akiri a do en do yida ne do kongi modi be gon a janginta dar julurde den a boy dum wadan amma ni hala burkani an tande julurde a watta kugal godo ngal boto hore ma da sai do rewango Allah wa istahabu ittikazu quba fi sahanil masjid al-iktida bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu an yastagila bima la ya'ni mi wani na ta da hune ko falaki din min kaulin wa amalin kugal gon yata gada don anatta hala goddo in awande itikaf anangan tan wadugo de walmada do kan ida wada wakaza yukurahul imsaku an al ahli maana wakadhalika ni ibo don wani anil kalami zannan iga hala godon minhu anna zalika qurbatun ila Allah ta'ala nanga dugo halaji go latak a tamma kawon badaki Allah nanga hundu kuma da wai bawo lahul kuruju min mutakifi li tawdi'i ahli wa tarjili shi'ri wa halqu rasi ina do wada itikaf bi wawai wurtaki ya hadbe on gan haaje ko hore mun keje cille ko nandi banon dem mo ingo gasa mun ifembago malla bola baki wal akali wa shurbi gantefu ko nyamata e ko yarata fil masjid de julurde den wa yatul maridi wa ziyaratu baitihi bi amri ahlihi bi hajatihi wa huwa qa'imun wa shuhudul jumba ne ko kan yida wada wakati wadata itikaf itikafu de alon teddungal amma ayata kabar kogal goddo ayata inde de danyanama ayata lamar godon fu dembo anangata doddugo hembe on komnotira dembo yanwil tawmu laylan wa yajuzu nahara ma lam yakul tam do enni do ko itikafu de wallo latingal on tefane do dangal de jurulde amma fa dun wodi sharwi go ta wurta jaha nanga luraji godo hajeji ma de hore ma ton yasi ko ari itikafu nanga yilago de ce ko jaha gida kore ma do en fu gado itikafu wata don in a wani itikafu ma ataji wakati na tul itikafu kan woni daga mutul nange kikide de mon wakati wata itikafu de mo de julurde bawo dembo dewal non ko da nanga jangugo alqur'ana a wada istighfar a wada haylala masunna non cem biddin ka hani himbe nanga wadugo don amma jon duma yidde duniyaru hadi en duma dun yata do itikafu e atay lesde godon wobbe hota e julde jodo balde sappora gareje den nanga dugo itikafu mudun itoro Allah yafuye itoro Allah yardu e mudun e ko nandi banon to amma sheidan kuba lana do hadan en non wadugo itikafu itikafu debbo e gorko wala modata gande wal non gal Allah de wal non ko lati sunne wadun in a wadi hebe baraja de lewru sumaye abu badato e Allah gam wala ko tabeten sai badaki Allah subhanahu wa ta'ala ko moy Allah yardi mudun Allah badedi mudun to kanko riski wadi sa a duniya wa lahira Allah subhanahu wa ta'ala wada en sa'a Allah siddi en sirru Allah hokku en baraje sumede daga eten na ho gadden fu en keba yardu e Allah en gadi kude mereje Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah min turma jabana men bajira men hayru Allah basuddi en sirru to hande ma don sai jango de Allah jami'a yeso sukan kanka wazi le rusume non assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Allah jamu ibadaji meden Allah istan en bo fiji men bo to jotta wakati onde on mo intajodo on kelita tafsiru iga hunduko Modibbo jomeden Modibbo Umar Zango ha on keditita min do surawul nisa'i tafsiro kankon Modibbo Umar Zango ba mi artimi andini on den fodo baleri on woni alarama goni Usman Ahmed iga julurde Zango Foundation tawetende ha yola lamorde jahol adamawa wela waladu funan leddi Nigeria mo ne jonde kediton tafsiru
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين جل وعلي إن
سوف تكون لديك خيرا خيرا من أعمال البر أو تكفوه فأنسون خير من جوم تفسير بي تعملوه أنهي سر النسود أو تعفوك أن يعفي أن سوء هاتون an zulmi non accani toñande fa inna allaha allah kana usedai afuwan o hinnowo tadira do timma bawnejo to ni ni on wangini kugal bongal on wangini khairu kanjon kugal bongal man ko on zudi bongal man to ande fa ko on yafi toñande de be toñion to ande allah do usedai o hinnowo o timma bawdejo bodo kala ko dume fum en jangino kenya hala toñande en fuddi aya man cdd wakkati el ngel be hokken en watta do man do ciki ko nane ma ko ni sababu jippuki aya man do sayyidna abubakar o do joddi be annabijo sey goddo wari nasti joddi be mabbe amma daga yottugo mako mone sayyidna abubakar o matata nde o wari o joɗi annabijo ɗo joɗi toon sey o waɗi ka huɗugo sayyidna abubakar o huɗi sayyidna abubakar yoɓitay o fuɗɗiti o huɗi sayyidna abubakar yoɓitay o fuɗɗiti o huɗi sayyidna abubakar sey sayyidna abubakar yoɓiti nde o yoɓiti sey annabijo ummi acci nokkure man ɗo dilla sayyidna abubakar go o doggi o jotti annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ya rasulallah gorko ɗo o wari o jooɗi o huɗiyam aran awol way o fuɗɗiti o huɗiyam awol way o fuɗɗiti o huɗiyam mi jaabi mo mi yoɓiti kuudi ndi o huɗiyam nden seende mi yoɓiti fa annabijo am nden a ummi a dilli wakkati oɗo huɗayam ɗo paɗa ummay a dilli seende mi yoɓiti min bo naami tooñi mo mi yoɓiti toñande nde o toñiyam on sey a ummi a dilli annabijo wi e wakkati gorko ɗo wara nasta o jooɗa o fuɗɗi huɗugo ma ɗo malaikaji o jippi ɗo jooɗi to o huɗima malaikaji o yoɓitanama to o huɗi malaikaji o yoɓita o huɗi haa ta kabre an bo a kaasi muñugo nde a huɗimo o huɗima a yoɓiti sey malaikaji ummi dilli wakkati hel man ɗo mi ɗaari seeɗanu bo jippi jooɗi toon min bo mi joddata ɓe seeɗanu kañum waɗi mi ummi mi dilli gam man a yito goɗɗo ɗo huɗama yakunu baaluhu alayhi wa ajruhu laka inimru'un shatamaka wa ayyaraka bi aibin laysa fika wa da'hu wa la tu'ayyiru bi aibin huwa fihi yakunu baaluhu alayhi wa ajruhu laka to goɗɗo huɗima o aybirima be ko wala hama an ta huɗumo ta aybirumo be ko woni ha mako wato haqqe man ɗo dow mako ambo mbar jarima hudanima kañum waɗi jotta ha ɗo malaikaji ummi wakkati oɗon no huɗa sayyidna abubakar ɗo deƴƴiti malaikaji on yoɓitantano amma nde o yoɓiti sey malaikaji ummi seeɗanu wari jooɗi annabijo bo wi min bo nami joddan ɓe seeɗanu o andi kanju umminiyam sey sayyidna abubakar jeeɗi kanjum on sababu asbabu nuzuli aya man ɗo to an kanyon Allah wi to a wangini khairu ko asudi khairu a huwi kugal bongal bangurun ko asudi a huwi ko ma bo ayati motonima andufa Allah do hinnowo o timma bawde jobo do kala ko dume fu ngam man an ka to atonya maka munyo ngam Allah arti hoyal kawal annabi jowi inna Allah la yumli zalima hatta idha akhadha lam yufitu lam yuflitu annabi jowi Allah do munya na tonya todo o tonya goddo Allah munya o tonya munya ha wakati Allah man nangimo to Allah nangimo ka o tegata ngam man dikka an ala takonde be do tonya ma ado munya buri be do ala ta tonya todo ngam modi be wi kuje didi kam hautanta ko goddo goto in saliman naso minka kulugan fala alayka an taslama alayhim hatani ni'matani kallama ishtama'at to ahisi atonyata to ngam man an kam wala no watta be tonyaima Allah hautanta goddo kuje didi fere mako o tonyata be tonyata mo abadan walata kanjum wadi annabo en do ado yi'a ko nde kambe do be tonyate be tan ko wadi ngam be tonyata man amma wodi mo amen nan go toni firawna ran o yehi hande o toni mo se firawna do wullita ko wadi masibo mako ma yehi wangi habre mako be sheidanu ma o luti sheidanu man ngam nyande firawna artalam go do sheidanu arti nastugo der sare man wari sujidani mo kala mo wari futa do tiel fere do sujidi kangel kangel ummata sa kangel man holli himbe sujidan go firawna man kangel man holli mo ha o fuddi wi go Allah to amma de wato jangal juuti sey firawna luri be sheidanu go sheidanu hoyi gabbo le wadi ka figo firawna man to hado on tan firawna wi tuubi do bonde o do mari waziri jo kallo do bama ko amana sey sani ndi Allah ho Ibrahim o lori o lorti o fuddi ko wadan no nane to ngam man nane ma to a hisi a tonyata ko gam to jotta ka sey adara boddum be munyal ngam ko moy tonyal ma mo yotti be mo yottay fu tonyete mudamu wa on seyde tonyande do dum mudamu wa manga on to atawi an na tonyo to anna lalle na matsay pedel fa Allah hokkima ngam man dole on sey adara hilmu be zabru patawi ama ngam ayyan kujeji fere fere den tonyo todo do annabi jodo wi hadithol wato Bukhari wakati oho a muazu o yarba dum yaman go de muazu wari dillugo se annabi jo wimo ibtagi dawatal mazlum ya muazu fa innaha laysa bainaha wa baina allahi hijabun ibtagi dawatal mazlum o wi muazu ko mi wiata ma aranni rentu dayu do atonyado kam yare yaman do an gomna aya wada katolugo himbe andu tonyado kafa to otonyama wato hijabu wala hakkunde du'a ma ko do be Allah to bamdi jungo ma ko otorini Allah wi'a mola ansurannaka walau ba'da hini daga jotta ha abadani wallete kala de goddo tonyabu to otori Allah do Allah wi'an mola ansurannaka walau ba'da hini kanjo wadi o wi to goddo tonyima dagi a yacca himbe irum tonyande de o tonyima dagi a dabbita fatwa ha modi de dawane tonyima a tokka yaccugo no o tonyirima man dagi a rentina himbe a wi o do tonyo o fadayemo to ado ya goddo labdo do haba sobo tirgo be mako a yawa law a hada on man do na dum nyore a wi waane do ba o tonyo todo o goddo kannudo mido yi a do habda wadugo shani be mako ta jabo a baditamo kanjum wadi ma be wi to goddo tonyima to atorando ngam la ansurannaka wala ba'da hinin to atorando ta atora Allah yibbina sare mako ta atora hite nanga sare mako ta atora namo khatimatul wato khatimatul su'i atora namo ragare hallunde sai a wi Allahumma qallis haqqi minhu aw jazihi tan Allah am jabanam haqqi am hawane do ko Allah am warjurumo be to nande do tonyam do to ha yotti banni ka imanu ma sembidi Bukhari wi babu nasril mazlumi babu on musamman o wallini hala wallu ke goddo tonyado o wi babu mai sa'idum no rabi'i fillingol o jabi hadisul mai ha shoba shoba jabingol ha at'asum no sulaymin wi samitu muawiya tamna suwaidin gala sami on gobo wi samitu bara amna azibin radiyallahu anhuma o wi amarana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bi sab'in wa nahana an sab'in o wi annabijo umri amin kuje jeedidi o hadi amin jeedidi o umri amin aranni iyadat al-maridi wa tiba al-janaizi wa tashmit al-adishi den wa ijabat al-da'i wa nazr al-mazlumi den wato wa nazr al-mazlumi wa ibrar al-muhsini ten lori en timmitina jeedidi ma o wi annabijo umri be kuje jeedidi o hadi be jeedidi annabijo umri be ittiba'a iyadat al-maridi be hofna nyawdo goddo to nyawi do a andi mo be a andamo fu a yaha hofna mo ha shar hadisul man o wi o juldo ko kefero fu a yaha a hofna mo badema ha kefera ko mako man do ha o wali man do dum raggare on wato jonde mako ha duniyaru to a yeli a hofni mo to akelese Allah handita mo annabi jo umri en hofna nyawbe riwaya fere wi seto o wali o nyawdo man bawo nyalde tati on yo go hofna mo man wajibata ngam Allah tammi wi goma ko wadi mi nyawi ay haya hofniyam Allah man bo nyawan na ay jeya do mo wane nyawdo to ayi no atawa yam ha mako ko wadi ay hay toto ayi ya hofna nyawdo do kanjo en wi si ayada be goddum alara ko a jogi ngam nyawuji man do hawtindira on watta goddo ha o wala man bu khususan sakko ma to baba sare kam ha o wali do fata yejjitu chefe neji sare mako harkaji mako patkam ko man dogginta o wali man do ngam man to ayi to a don der modi be wadobe do'a ma alara ko a mesani nyawdo man den a wada do'a na aho alemuyel ni a joga leda a yara kanko do wali o nyamata on do jokta moftango mo lemuje be ayabaton tan to a jogi nane ma don der ko beddata hoynango nyawdo to a yehi a laari mo wakkati a wurtata a jabbiti mo aɗo dilla ɗo a yiyan oɗa to a yeiti ma a yiyan oɗo laarama ko gite mon fotta ko a umman a dilla a yiya oɗo laarama wakkati man ɗo to a hoy emmulok a waɗi ha les filoel haw wali ɗo to inchallahu to a dilli ƴamu ɓe wiyete dama waɗi o fuɗɗi heɓugo dama ñawwel ngela to kam kangel kangel ittan ngam haw wali man ɗo ñawuji man hawtindiri ɓandu ɗon nawa oɗon numa haala saare mako bo o jamo ma no o heɓiri acci o ñawɗo oɗo wali mo wari fuɓolle mo waddata ngam yaha hofna ñawɗo ɗo goɗɗo feere to yewi Allah hoynu ni Allah man hoyni kanju wadi annabijo umri sahabo en ɓe tokka yogo hofna nyawɗo nden fahin nde annabijo yehi laari wato o yehi o laari sahabojo mako nyawɗo o nangi ɗo bo seto a yotti non ma o nangi ndiyam nangal ɗam mako man ɗo ɓe taɓi ɗam o hoyi ɗam o rufi dow nyawɗo ma se waɗi dama goɗɗo feere ka to yehi ɗo na ha do a tan o haɗata o heɓa ndiyam fuu o mocca ɗam o mesana nyawɗo man ko o mocca nyawɗo ma se a tawa dama waɗi o julɗo ko o kefeero fuu o mawɗo ko o pamaro ɓe wi o gorko ko o debbo pat to o ñawi ɗo a yaha laara mo a waɗa do a ngam to a wi Allah hoynu ɗo ni Allah man hoynay nden o wi watti ba aljanaisi bara wi annabijo umri ɓe ɓe tokka janaisa bo to goɗɗo maynama on yalɗiri wakkati ɓe taskantamo man ɗo to aɗo nder yiwoɓe mo ngam to a yiwi mayɗo a yi goɗɗum feere ha ɓandu ma ko a wolwayi to a suddimo asiri to Allah waɗan malaika en laara nder zunubaji ma mawɗi capanɗe nayyi ɓe itta e sakkina accuma to a soodani mayɗo on kasa kam ɗo ka an ka a yiyan kolte haal janna kam ngam man to waɗi taskanimo man ɗo nder yiwoɓe man nane ma to on yiwan mayɗo kam banno sirina wi nde ɓe waɗi yiigo anas sey ɓe joni ɓikkon anas man ɓadita ɓe yiwi anas nde ɓe yotti ɓe waɗanan mo daga ɓe fuɗɗan senuye ɓe senan mo sey sirino wi toye ɓikkon mako ɗi yi ko mawɗo ummi wari o wi to onon mari haqqe senango mo kam ngam to goɗɗo mayɗo nyen wakkati en asiri sudditite on wari yoma tubla sara'iru do sara'iru sirruji man do daga ha duniyaru fudata wangugo nyande asiri ji wangata goddo fere mo rata yiwa ma do anda ko dum moyto na wasiya wadi ngam be damai be wadugo wasiya man ha mi wala tamba bel kada mi yidi be wala kombi wane wala ko wanni himbe be do man mi yidi wane be wano wasan ga ma mi wala ta wala ko wanni himbe be majum mi yidi bo to mi fir maina ma wane be wano wara fewna yam himbe damai be dum majima goddo do yiya to mi banni to mai wane be wano wara fewna mo ko wane be wane yata wasana mo wala ta ko ma bo to be wari be wallinan mo wane be wano efta ta wallina mo ko ma bo yido hedda be wane wimbe to fuddi goddo to fuddi wi go bannini se o yiya bana o mayan to wadi wasiya irum di do man amma yata bo se to wakkati mayo go maman wadi tonde wa inja amala budda minhu fa marhabun dole on kan dum kam mala budda minhu man waran to dum wari ta dole on goddo dillan man wala mo o wawi sam to gamman nyalomare asiri wangata do nyande to wari o wali goddo fere to duuti yeso mako tan goddo kam meday yigo ko yeso mako ma don nana inde mako non amma nyande o mayna an man warata yiwa mo ayyan asiri bandu mako to kanju wadi de bari yigo Anas be wi di ko mawdo kanyum warata senamo be inde suddan to yiwa man suddan al awra mako man wakati senata man to on hakkilai ha sudda man do se on taw ko suddi man do banda mata dum famdi se dum itta dum yana amma to bi ko on wari hettini do gam na yi asiri baba ma ko dum asiri ma ko do ka wala ko watta dikka himbe anda hala hadisi do mai fokka naftir go be magol yiwan mai do gi o gam to yotti abe senata kam laara bi ko to bi ko wala moy muri bado tir go be mako be laara der bi ko kanjo wadi ha sharia kama to goddo mai o gorko ma debbo ma ko yiwata mo to debbo bo gori ko yiwata kanjo mon buri to annabi jowi watti ba al janaizi o umri sahaba yimbe tokka janaiza to goddo mayna ma be juli modo wakati be yarata mo asudu ma godo himbe tokka janaiza ma imam malik fil yadi salam wada o wi handal ma godo hadathani yahya an malik an ibn shihab hande ka ibn shihab on wi hadithul man do o wi anna aba bakrin o wi ko andi sayyidina abubakar o yotay be boma o wi sayyidina abubakar be sayyidina umar kambe be lattake be kala goto mabbe fu ko a wi yamshiyani amama aljanaizi kambe sayyidina abubakar be umar ibnu shihab wi to goddo mayi to a yian sayyidina abubakar be umar be do yaha yeso janaiza na kambe be ardan ko de be ardan den be wi o wi kulafa en do pat to goddo mayna ma be yaddiran jan be yaddiri janaiza man be yaran mo gida muto ado o wi kulafa en do kabbe fu be ardan yeso janaiza man halumma jarra o wi ha wakkati o jangata diso do fu bandi kulafa en watta o anda be tan wargo bawo ma ko ka hijamun no orwa wi baba ma ko konde o do yiya kanyum fu ardan yeso janaiza tonde o ronder modi de madina jeedi do urwa man do hisamu wi baba ma ko ma to goddo mayna ma be yaran mo gidan muto do o ardan den jotta to a ardi ma be wi a lol bawo janaiza manon haandi arda alali da kala le mawdi do be kula fa o en pat kambe yeso be hedata wattibal janaiza do be fere fasiri hadiso man ittibaw wa tokkan janaiza man ha bawo ado ardi ado ya hasera be dahi be dahi dira be janaiza man ni wobbe do ardi wobbe bo do sera wobbe do sakiti dum pat be fuma be ittibaw man non be tokki janaiza man on den ha be yata man do ko be wada zikrun ko ma bo be do du'ana maido ko be do limta boddi mako na be do yaha be do yewta man be na o nasti mota be do yara maido fa ha gidan mutuwa amma a tawan be do wolwa der wayaji mabbe be do yewta ko be mari haje be do jala kanino be accata ko seto be yehi be yari mo ha be do ira mo fu ira o man de go ma tawa kam ko do der efto maido man wallina goddo fiyana mo waya ho amido janaiza mido janaiza hayde yotti banni fu kanjon maydo ma yidi nanugo kanjo yidi nanugo wakati man nden ko a watta do an bo ado andi wala se ko sam an mabbe tammi ho goma be ade walle nama sey nyande be walle ni mabbe do fiya waya on an bo andala se ko a fiya no waya be ko a wolwata wakati be irata maydo do na kanjum maydo man mari haje maydo kam kanjum waɗi ɓe jokka waɗugo zicre wakkati man, ɓeɗo inna Allah, ɓeɗo inna Allah, kanjon may ɓe yiɗi nanugo. O siptoran to ɓe irimo bo ta ɓe yahwa ɓe dillila, ɓe dillilawa amrunul asimi aqimu hawla aqimu hawli gare kon mbiyam gadrama tun aru jazurun wa yuksamu lamuha. O wi kanko to o maayi ta ɓe waɗa wato ɓe tokka janayza maako be hiite, taroɓe tokka janayza maako. To ɓe yehi ɓe irimo ɗo bo a sunnu alayya turaba shannan, ta ɓe moyta gabrire maako. O wi ɓe yerɓa nde giman tan banni ɗo sankiti. Nden to ɓe irimo bo o wi ɓe dara dow maako fodde ko goɗɗo hirsata ngeelooba, senda kusel maaga ta ɓe dillilawa. O wi ngam o yiɗi o mooɓa hakkilo maako, to ɗo nana bolle ɓe o wondi ɗo inna Allah ɗo, o heɓan o mooɓa hakkilo maako, o hefta no o jaabirta malaika en ɗo. Amma enen to en yehi ɗo non noon en wattana, en ɗo yewta men waddu leggal ɗo ngal wuuri, waddu haako ɗo, waɗu kaza, waɗu kaza, bato a sappi ha ton kuugal man huwatako. Ɓe yiɗi goɗɗo dari ton ɗo, ɗo waali do'ana mayɗo man, aɗo do'ana mo. Annabi ƴoyi fastagfiru li akhikum fa innahu kana yus'alu al ana, daga wakkati man aɗo waɗanamo istigfaru. Lansaringon to goɗɗo maayi kamɓe qur'ana ɓe tokkata janngugo ha baqi'a man, ɓeɗo jannga qur'anu ha ɓe timmina ɓurgo mayɗo man ɓe dilla. Ngam irum maaji man on mayɗo mari haaje, o yiɗi o nanani, ngam ha o yahata ɗo o meeɗay yahugo ton. To ɗon nana inde Allah ɗo, to woodi ko ɓe gaymo saloraino moma o siptoran. Kanjum waɗi ɓe wi goɗɗo waɗa talqinu amadum no hambal salino hadisol man, amma ɓaawo toon o lori fayen o yerdigol. Nde ɓe yecci mo hala hadisol man, o wi naane o wala nder ɓe yerdino hala hadisol man ɗo, amma jotta o gasni lallay hadisol man ngol ɗon. أنس الله وحشته ورحم الله غربته وتجاوز الله عن سيئاته وتقبل الله حسناته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع مثقله، اللهم أكرم نزله، اللهم عليك بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم باعد بينه وبين خداياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ونقه من الخدايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وانسي بالماء والثلج والبرد. يردي دو توكتا يمبه توكتا جانغوغو حاكم منا ugo mayɗoma ɓeɗo uwa mo on ɗo toranamo Allah, ɓeɗo uwa mo on ɗo toranamo Allah, ɓeɗo uwa mo ɓawa on timmini on lora fayin on dara ton fodde ko goɗɗo hirsata ngeelooba, senda kusel maaga. On ɗo inna Allah. Nden goɗɗo feere ɗo waɗanamo talqinu, ɓe yiɗi goɗɗo dara ha hoore ha kabrire maako, ha hoore maako ɗo, gooto darato ton jannga aran bagara, gooto bo dara ha kosɗe maako jannganamo amanar rasulu. Sey on tawa mayɗo goo to o hisini banno en jangino ko sali jipporde aran nde ɗon fa nde ɗo ma, to o hisi, o hisi amare ni, to a andi o hisi kala ko rata ɓawa man fuu. To jipporde man nde bonnorimo bo, to daga gabrire man ɗo wattan hufratun min hufari nar, Allah reni. To ɗo kanjum on fa woni dow meɗen, na holore en darnata hagida mutuwa ɗo. Ngam to a yehi a waɗani goɗɗo wurɗo am bo to a maayi Allah yerɓan goɗɗo feere wara waɗanama. To a yewi aɗo dari hoola tan tun an boɓan ni wakkati a mayna man ɓe watta dara dow kabrire ma ɗo, kamɓe ma ɓe janngata ko ko a yiɗata nanugo ɗo ko nafatama kam, sey ɓe tokka wollugo ko wato ko nafatama torok. Ngam man ha o waali on ɗo wondi ɓe maako ɗo, ɗo nana kala ko on mbiyata fa oɗo nana, wawata jaabugo tan. Ngam wakkati on irata mo ɗo, ɓe rondimo ɓe yaran mo gidimo gidan mutuwa man ɗo, to ɓi aljannajo ma malaikajo mato malakol mawti hoyi yonkiɗo kanko, to hoyi o hokkitan malaika en ɓe wallata mo. To hokkiti ɓe, to ɓi aljannajo ma hokkita malaika en himmue, ɓe ronda yonkigoɓe sawaki, ɓe fanaki asama, ɓe dilliga be maaki, ɓe yaha ɓe holla mo ha aljanna. Ɓe hollaki aljanna ha o tammi warugo o nasta. Nden ɓe lora ɓe lorna yonki man, to ɓe wartirimo ɓe waran ɓe tawa ko nden ɓe timmini taskaram pat, ɓe ho'an mo ɓe dilliga be maako gidan mutuwa, ɓe yaha ɓe uwa mo. To kiɗo dilliga be maɓɓe wakkati o ira ni jiken nan, sey o giwa ki warta ki nasta ɓanndu o, ki joɗa deɗe ha ɓernde ɗo ɓanndu. O foti o wolwa, o foti o waɗa ko ɗume, amma o fotayi hunde ko nangi hala semɓe ka pat o wala. To ngam man irum ɗiɗo ko nde to himɓe ɗo volwa ɗo ɓedda finditingo himɓe, sey a tawa jahango bo fahin. To a wi banni man to himɓe yehi lora ɓedda bolle gon warta ko yimɓe wolwata man ɗo, ko ɓe nastirano fuɗɗo wurtira ɗo na. Kenya en janngi haala julde annabijo, dubbe to ayi jundo na tawa de yejjiti mun goddo hoti do wada banno wadiranno banno o yino be wadiranno asare o hotani al ada moy funde ummi tay be do jula do ni to olon nanga banno tay be nangirta asare mabbe tan fere ko o wari o jangi o modi lorgo o lorta o wo'ina nangal dan mako man o wawata o arti o boowi oɗo nangira banno o nangiranno ha saare ko no yiɗotijo ma ko nangirta ko ummi ɓikkoy ɗo nanga o nangino noon dangango ma o andano mbawo ma koma nangirta o tawi ɓe ɗo nanga o nangi tan to kañuɗo o yadake o arti o boowi ɗum to julde man ma banni si a tawa arti o boowi a tindina ndano annabijo waɗi may makko o deƴƴita en mbi hunde ɗo ko moye ɗo waɗana hoore mu on na goɗɗo a waɗanta accu a wiya ha a hallana mo ha a waɗa bogolosa aɗo waɗana hoore ma ka deɓɓutude a wartira hakkilo ma ha ɓandu ma an bo a heɓa ko a watta man ɗo nandi be ko ɓurnaɗo tacle man waɗata sallallahu alayhi wa sallam to kañum on to a tokki janayisa man ɗo a yehi haɓe irata man ɗo aɗo nder ɓe iri ko a wala nder ɓe iri aɗo ton to ni a yehi aɗo ton a heɓan mbar jaari iraɓu yannabi jowi to a yalɗiri janaisa a heɓan bana taere hoosere uudu mbar jaari to a yalɗiri haɓe irata mo a heɓan ba taere hoosere uudu mbar jaari
to machallah haɗo min gadi ragare taskaram jiɗi bimbiri de ha on keɗiti waaju ha on keɗiti tafsiru iga hunduko Modibo Umar Zango mo foɗani mo ɓaleeri bo kanko woni arramma goni Usman Ahmed iga julurde Zango Foundation tawitende ha ƴola lamurde jahawol Adamawa kanka bo waddani en ragare taskaram bimbire de do tande Hasana Umaru mo Tingam Arekuɗe min Maimuna wiyata Allah hokku en jonde jam Allah jaɓan en ibadaji meɗen jo'inen jam e jahol yeso ha nder lesdi men Nigeria lesɗen fu jonde wore Allah ɓilli tukala ɓillaɗo fu kadi haɗo mi ɓe jitta meɗalda on e kuɗirami amin ɓe ɗemgal nasarankore haɓe gaddana on taskaramji maɓɓe guptuɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñallel ma jam
Beautiful morning to you, my dear listener. You're welcome to Voice of Nigeria, your go-to destination for an enriching and entertaining morning from the capital city of Nigeria. My name is Zaliha Ibrahim, and as usual, we have lots of programs all designed for your listening pleasure, stemming from entertainment, information, and lots more. But first, we'll be starting with our regular half-hour news package, the program Vauntscope, a package of news, comments, and analysis from Voice of Nigeria's English service. And after that, we bring you a lineup of interesting programs to keep you entertained and as well informed. Our website is at www.von.gov.ng. You can as well send in your comments and observations via our X account, formerly known as Twitter, on at Voice of Nigeria. Or better still, listen to us as we go live right now on Facebook and Vaughn Newscast. Vaughn Newscast in just one word.